kando, kila kitu kwangu wengine nothing.
You know that I wanna tell you something. When no,
kila kitu kwangu wengine nothing.
You know,
woman, you know you're not lucky, I'm blessed. Yes, hata kama unitaki, so case fresh. Radio is key, TV's managing sulivo sexy. Ukinipa sisemi umenishika kishenzi, umepikwa kizenji, umeiva uringi na hizo sifa uzipendi. Wanakumendea na mafisi mato wanakumezea, hawana nia watakuchezea. Kaisari mpotezee, hii dunia ni ya unju. Ukija nisaliti nitalia kwa uchungu. Wako nitatulia bila udhia wala gubwa. Au wapita njia watakuachia hata wadudu. Wa UTI wakuvue chupi wae. Hivi ukinai wao wavae shera suti tai. Alafu sisi ndio tubaki kuibana. Our day has come, alafu nina muku kinyama.
Girl, I wanna tell you something.
Wendo, kila kitu kwangu wengine nothing.
You know that I wanna tell you something. When no,
kila kitu kwangu wengine nothing.
You know,
abiria na chunga mzigo. Uyu mtoto super killer, yani mpunga mzito. King of the jungle na funga msitu. Hadithi ya maisha yetu hawezi tunga mtitu.
Gangsta, gangsta loving. Baby, don't you stop me bugging.
Ohio ngekwa pesa, ningekweka mweka hazina. Wenda wazimu, I love stress, wenda wazima. Kama ganja weni high grade, you take me higher. Endless love, surely you my best desire. Akuna keep you chini ya jua, na aminu na jua. Weso piskali, supermodel, queen wako tua. Life ni long race, nice girl, wrong place. Tusipasue vichwa kwa dreams we don't chase. Can somebody explain to me? Am I obsessed? The uncertainty.
Girl, I wanna tell you something.
Wendo, kila kitu kwangu wengine nothing.
You know that I wanna tell you something. Wendo,
kila kitu kwangu wengine nothing.
You know. Gangsta, gangsta loving. Baby, don't you stop me bugging.
BBC once again.